kutiriza nze kumukwano kwa Yesu. Bwe yanjagala yerekereza yekuru naka. Bwe yanjagala teyafayo kyalizalibwa munaku. Bambi bwe yanjagala yekibaya kyetaata kyali mu kiraro. Bwe yanjagala teyafayo kyaliyambala tangira. Bwe yanjagala teyafayo kyalikyayibwa bangi. Nasibana sulinjala teyavuga ku motoka. Teyasimba nyumba bambi yayagala nsasulire banja. Yeah.